Jina ni Bigi.
Jina ni Bigi.
Jina ni Bigi. Si
jina ni Bigi.
Jina ni Bigi. Jina shavuka mipaka. Nuna ngoma ziko utazipata. Ama dem skuzi wananitaka. Hey, itabidi nimeanda shere. Kata kata huyo paka. Niko na six packs. No wonder wana dissect. Nimeflex hadi kwa thorax. Wamejaribu kutext. Sidani kanda reply. Si eti na ringa na changa matiringi nifike ulaya. Sina time ya kwesta malaya. Nikushika mek juwa nikubaya. Rap hadi wana disappear. Nindo mafia na pashani pia. Young solo vitu zangu nafanya kistolo. In case you wanna collab. Basi kwanza vita kolombo. Jina Bigi na plate ya lambo. Kwiza kuna kazi kazi ni kugambo. Wengi wamekoka lakini awana emani. Jina ni Brayo, jina ma player but pia ni pro. Locomotion ya Cobra, na wachenga kama Pogba. Dema kwa weta shato wa bra. Na mchapa huku na dab. Hey, hey, I'm the body, give me the bag, give me the money. Legendary Bob Marley, I can't sell myself for fame.
Rolling paper, see the flame.
Hey, jina ni Bigi. Jina ni Bigi. Jina ni Bigi. Si jina ni Bigi. Jina ni Bigi. Jina ni Bigi. My game is lit on another level. Step by step I change the gear. I'm a granny till I make it. Wali dani mina medi. Sorry to me, just do it. Mimi ni nani, I just did it. Marashi napiga hadi kwa magoti. Lukusu unajua ni ya koti. Amechoka na chuma ya dosi.
Amechoka.
Shiko nataka wale wadosi.
Anataka.
Especially wale viongozi. Jini shapanda bay.
Shapanda.
Squeezy me sina bay.
Sina.
Mapenzi bila pesa no.
No, no, no.
Washajua vile na flow.
Washajua.
So leo natoa form. Cheze ligi ya chrome. Judafoni lipata wrong. But jina bado ni Bigi. Kra.
Yeah.
Acha ni wash and dong. Nikisha na juwa niko home. Nikichila na jacom. Hey, jina ni Bigi.
Jina ni Bigi.
Jina ni Bigi.
Jina ni Bigi.
Jina ni Bigi. Jina ni Bigi. Kwa jirana ndaye nipige mamita. Shafu wa bra mina cheki matitu. Inabe mrembo na suwezi msaliti. Ndo alikuwa mfiti. Lakini jina ndo muhimu. Jina yenye grafiti. Jina ni Bigi na ni.
Jina ni Bigi.
Jina ni Bigi.